Achimsafi.com.
Ebon.
Vipi umenita sadari, nimekuja na ukari. Pafu moja unacheka cheka, kwani ulizani asari? Wali kwa kachumbari, we muuni ama unatuchuresha? Tangulini umeanza kushinda maskani, tangulini umeanza kufuta mjani, tangulini umeanza kula vitu flani, tangulini umeanza kula mali jwani? Wewe mbona unacharasia, charasia kitu kidogo unakimbia, unakimbia galamia, galamia. Na bado dogo unakipiwa, unakipiwa. Asa mbona unancholesha, 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 unancholesha. Asa mbona unancholesha, 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 unancholesha.
Usishangae na vuta kushindo inanturiza, walisema unachokipenda ndo kikuriza. Miri mpenda totola turika niriza, niri mpenda kweli ndo manaliza. Bola nipende kushima penzi shamaliza, nimechoka kila siku kubembeleza. Nichangamshe mwiri maskani kukimbiza. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha, na mwingine anamtaka kajwa minitadata, minitadata. Sevi na pusha angu nishampata. Asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha.